amagangina pelile. Isethembisi fungile indana iphike amagangina pelile. Eh wena wena uthandi sambabu ahu awuki tekelinga. Yeah.